Ishu my girl, sasa ntampenda nani? Usiwe hivyo mama, na wasiwasi gani? Ishu my girl, nani paburu dani? Unavyo nidekeza, uoo, yani bata batani. Makopa kopa, ilipenzi shkopa. Ukini yache mweza kukweli tasota. Adino gopa, tunavyo toka. Mweza vitenge kama jagini wopa. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. Doma oxygen. Oxygen. Cause doma oxygen. 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 Hey, yeah, hey. You're my oxygen. Umeniteka mikabisa kwako nimezama. Ninyoshe mikono au nishike tama. Umeniweza kuku kwa mtama. Siongei. Unayoni paleo tofauti na jana. Fashion killer baby ni mfana. Umeniweza kweli mindo mana. Siongei. Baby romantic, my man chick. Hide and seek, baby come and sit. Wenye kama si, wende pharmacy. Wenye uchungu, wende zanati. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. Doma oxygen. Oxygen. Cause you're my oxygen. Oxygen. Baby roman, oxygen. My man chick, hide and seek. Baby come and sit. Wenye kama si, wende pharmacy. Wenye uchungu, wende zanati. Ebana o mama, jimwage ka umekufana. Tumesomana, tusije tukasusana. You're my oxygen. You're my oxygen. I'm my oxygen. Cause you're my oxygen.
This is Love Levolution.